make your pop. It's chemical. Skizo Tomo. Nahini Yako, baby.
Baby.
You know I love you, right?
Baby.
From the left to the light. One on the bar.
And your lies are.
Yeah.
Kuchisanya thamani na wewende waingishia utembe kwa uskani na vioki wafungia.
Tumetoka mbali baby, shida ndogo ndogo zitapita baby, zije kubwa kubwa niko here baby, usije kamvurugo nani here baby, I'm here baby, we malaika, umeshushwa juu na ndo maana na babaika, mahali pa kumu yoni mekupa taifa, na ukisema suwa lai na kupa universe, habali na mwagika, kaba ya malavida, tapa nisha tapika, kata wakikati shanta kufata tu zombi, ini tarifa baby, I'm a ride or die, I'm a stick with you baby, for better or worse nipo, kwenye njata tukipiga shot nipo, wefura wasipige makofi nipo, sio kwa kicheko nipo adi makasiriko, singoje mabadiliko, ulipo love nami nipo, sasa nseminino shandeweza, mwendo wa mateka kwako nimetekeleza, ata lije jine litapita ntaliweza, love you mime, niko real siku cheza, gonjo limebata dakitari, niwewe umeniweza legendary, umefunza kupenda na kusari, umefunza mapenzi siji oi kemikali tena.
Yatapita, yana mwisho, ipo siku tayasahau, watatushi walokudharau, kaza moyo,
dunia sio mbaya,
ivumilie,
itakuwa sawa,
amini tutayasahau, watatushi walokudharau, wote,
nitakununulia. Kufuna simu
yote
mtango zawadia
yote
pochi zenye thamani
yote
na wewende waingishia
yote
utembe kwa uskani
yote
na vioki wafungia
yote.
One for the money, one bado na kutaka, another for you honey, tu ni kuondoe mashaka. Hakuna mitiani takayo nitoa hapo, kini choko sini wacho sini pumzi sharaka na. Haba na haba kibaba kitaja, usawa ukikaba satajali ya ja. Hakuna msalaba ntashindwa kuva, ukini tuisha dali nitabeba mpaka visivufa. Weka mabegani, acha wolizane ndani mwanaume ni nani. Jua mimi, iyo mikato nonipa chumbani na tuzini. Mwili wetu huo wa ubani. Acha waseme umefeli yani, umependa nini atufanani. We acha watupe jiwe gizani, mapenzi si upofu nimekuona paka ndani. Darling, darling, majumba na magari darling. Drive hizo lenji, kali, ferali, medali na wewe darling. Ubavu wangu hatokiwa mbali, utamu wangu na kuita zali. Miyogo wewe ndo kachumbali, vakei sama baby tuende zetu Zanzibari. Yeah.
Yatapita,
dumb,
yana mwisho,
baby.
Ipo siku tayasahau,
yeah.
Watatushi walokudharau, kaza moyo,
dunia sio mbaya,
ivumilie,
itakuwa sawa.
Kununulia
yote
mawigi na simu
yote
mtango zawadia
yote
pochi zenye thamani
yote
na wewende waingishia
yote
utembe kwa uskani
yote
na vioki wafungia
yote.
Now darling, darling,
darling,
it's chemical, chemical light, chemical flow, chemical flow, mingi mingi, one on the bow. Atutaki kubato bato.
Max Miser. One of the bow.